Records. Victor meko mi come back again. Walisema eje sitakuja ten. King of Raga in this tune again. Victor Music Access. We manamu wala zunguba. Eku kamba ko wala yuzida. Kira ni ikona shikafura sana kwa sababu bibi nakupenda sana. We manamu wala zunguba. Eku kamba ko wala yuzida. Kira ni ikona shikafura sana kwa sababu bibi nakupenda sana. Ofana Spice Diana. Yoko la biona bilinga bia Rihanna. Chovula ba baby njaga la kusara mabana. Bieku gamba kwenya otobigana. For your love I'll die. Whenever I see me girl you can answer hi. Maybe girl came from the sky. Just help me never say bye bye. Quick for your love I'll die. Whenever I see me girl you can answer hi. Maybe girl came from the sky. Just help me never say bye bye. We manamu wala zunguba. Eku kamba ko wala yuzita. Kira ni ikona shikafura sana kwa sababu bibi nakupenda sana. We manamu wala zunguba. Eku kamba ko wala yuzita. Kira ni ikona shikafura sana kwa sababu bibi nakupenda sana. Zonumu wala kwenduza. Esinewe kaluba batani na jikunza. Every time uweyebu wanitira kupiza. Chovula banjaga la muwa satulele kumeza. Sikiliza mpesi wangu. Nige kuita na itajo kuwe wangu. Wegi wanasema eti mimi sikuhusu. Lakini jo muda yao ya kusikia wivu. We manamu wala zunguba. Eku kamba ko wala yuzita. Kira ni ikona shikafura sana kwa sababu bibi nakupenda sana. We manamu wala zunguba. Kukamba ko wala yuzita. Kira ni ikona shikafura sana kwa sababu bibi nakupenda sana. For your love I'll die. Whenever I see me girl you can answer hi. Maybe girl came from the sky. Just help me never say bye bye. Sikiliza mpesi wangu. Nige kuita na itajo kuwe wangu. Wegi wanasema eti mimi sikuhusu. Lakini jo muda yao ya kusikia wivu. We manamu wala zunguba. Kukamba ko wala yuzita. Kira ni ikona shikafura sana kwa sababu bibi nakupenda sana. We manamu wala zunguba. Kukamba ko wala yuzita. Kira ni ikona shikafura sana kwa sababu bibi nakupenda sana.